Empire Records.
Back in these on the sea, come back with Chiboko. Barukamba mbarumbe, come back with Chiboko. Imisina matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama. Back in these on the sea, come back with Chiboko. Barukamba mbarumbe, come back with Chiboko. Imisina matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama.
Me monster, Manyeta de master, Manyeta de mister, Tirana Easter, Pararanka Jimara, Numbe Madagascar, Kamateri, Kamaka, Dakascos, Numbe Nebias, Kusano Kates, Minya Nia Fas, Vandeva Mufes, Tinkuba Hachans, Lisa Nagasi, Kaboom.
Back in these on the sea, come back with Chiboko, Barukamba Mbarumbe, come back with Chiboko, Nemesina Matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama.
Mambo mingi wacha nikuwe hadhali, siku moja mitakuwa fadhali. Waislamu wanakula halali, hajatinde haji wako kwa madhali.
Johnny Maka
niku halithali, niko na wakubwa wasikali. Kila kitu ni bei kali, Barukamba wakuma kasali.
Back in these on the sea, come back with Chiboko. Barukamba mbarumbe, come back with Chiboko. Nimesina matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama. Back in these on the sea, come back with Chiboko. Barukamba mbarumbe, come back with Chiboko. Nimesina matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama. Fadhali, siku moja tutakuwa halali mama. Mimi sina matatizo, wengine mefikiri mawazo. Tuombe kututakuwa fadhali, siku moja tutakuwa halali mama.